nintula nimanya nchobulamu wange betwasoma waliwo byetwayiga na yewe twayiga munanga tete twakola erekiseera n'emyaka gyayita amagezi getwafuna kunagona negabula kati tuli bantu bakulu na bino nyimba bya makulu n'olwekyo bobiga bikole tuwonye omuto wamu n'omukulu omukyalo w'olubuto okuva nga lukyali luto kuva ngoma z'okutegeera nti ddala olufunye genda olaba omusawo omanye ebya antinato bakubuulira ebyokukola teddala ddala obikole njagala one mama wamu n'omwana onawona n'omwana ogozala zenjagala kuwonya mama wamu n'omwana onowone n'omwana ogozala omanye emirundi gye banakukebera bakubuulire n'eddagala lyonoomira fubanye omusawo omukugu amanyi kyakola omanye nti awo wennyini w'onoozaalira si byawaka si bano bamama gundi tukolagane n'abakuguka obulungi balopere bonna obubonero ne bwe guba mutwe nga guluma bonna bonna bwobofuna ebyokulya bibala n'ebivavava manya gwe mama kyofuna n'omwana weera kyafuna nze njagala one mama wamu n'omwana onawona n'omwana ogozala nze njagala kuwonya mama wamu n'omwana onowone n'omwana ogozala simanye 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 owulira simanye 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 oba mpulira simanye 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 owulira simanye 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 oba mpulira gwe nawe omwami kimanye akayimbo kawulireyo kiragira n'omukwatirako tukanula maaso twaleko muwerekere kukalwalireyo mutegekereyo lunaku lulipebe lwatuuka musevinge akasento pulaninge mulindirire olunaku olwo lwatuuka nze njagala one mama wamu n'omwana onawona n'omwana ogozala nze njagala kuwonya mama wamu n'omwana onowone no